Ebyongo vitadde kubali mkawifuwe kutumbula hebyo vula mu banakaza debe guanga lino company of corporate games Uganda hewade yo mama kiche zuwele ya darachi kumi zivali lomobu kadebo nsende za Uganda makumi ya vili elia maruwa lilo ukuli elia Onyema Health Center Siringa lino lisa ngibwa guhu saakuni na Wandala Health Center Siringa lisa ngibwa mu district ya Iganga babada wayo mama kiche zino elia maruwa lilo gano iya ni romanyi kangu ni akuli ya kampu nieno ategeze zantino bachikoze kukendeza kumuendo guwa bachala bafira mustanyolo obutaba nabikozesebwa naddala aba abawangali ambitundu ebyebyalo onerategezezza nti n'omwaka guno bateesetese emizannyo gyegimu gino egigenda okutandika omwezi ogujja ng'ensimbi ezinaagivaamu agamba nti nazo zigenda kuteekebwa mu byabulamu
Kwela atano, nituwe gaseko, okulabi la dalantu tufuna kupwe games ee njauro. Ate tuliba sanyo ntileirela, tuwa detu wayo mama kit orukumi, Ministry of Health. Mama kit zino ziyamba kochi nene nyo. Mstedi mchala, aino kufira nga azala. Tuliba sanyo funti, wubo na, aweta wamo kuduka kukupwe rano mwako gwede. Bawayo, era tuwa deyo mama kit orukumi, ezuwe la milioni abiri, era omwaka gune era. Tuliba sanyo funti, tulonchi nze kupwe run mu October egenda okuddamu okudukira abakyala